waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Dr. Neville Alexander Yuunivarsiitii Cape Town irraa gaaffiif deebii nuu kennaniin ordooffii yeroo dheeraatii booda dubartiin waggoota 123 dura gabrummaan gurguramte booda immoo gara Afrikaa kibbaa dhufte bishoo jaarsaa akkoo isaanii ta'uu akka mirkaneeffatan torban darbe nutti himanii turan. Jaallanneen har'a seenaa ijoollee Oromoo gabrummaatti gurguramanii kutaa 5ffaaf qaxxumuraa dhiyeessiti. Gara 8ttiin dabarsa.
Dheebuun barnootaaf qabu kan akkookoo bishoo jaarsaarraa dimbiititti darbe ana keessa jira ka jedhan Dr. Neville Alexander kanas kan naa mirkaneessu keessaa tokko jedhu.
When I got my master's degree from the University of Cape Town, my mother took me specially to her mentor, Reverend Zwide.
Yeroon digirii koo ka maastarsii yuunivarsiitii Cape Town irraa fudhadhe haati koo dimbiitiin na fuutee barsiisaa ishee dhuunfaa akka ture Reverend Zwideetti na geessite. Namni kun nama beekamaa magaalaan Port Elizabeth tokko maqaa isaan moggaafamte. Ilmi isheen deesse barnootaan eessa akka ga'e eenyuun akka ta'e agarsiisuu fi haati koo baay'ee naan boonte. Bishoon diddee barattee barsiiftuu taate. Kun maatii koo keessatti barumsaaf iddoon guddaan akka kennamu na hubachiisa.
Maatiin koo hiyyeeyyii ta'aniyyuu barnoota gaarii akkan argadhuuf carraaqii isaan godhantu kanaan na ga'ee ka jedhan Dr. Alexander fakkeenya gaarii durii kaasee sammuu koo keessaa qabus jedhan.
The role which St. Martin de Porres played in Lima in Peru, working amongst the poor, amongst the lepers and so on.
Qooda Yohaan Maartiin de Porres magaalaa Limaa ka Peruu keessatti qabaate kan hiyyeessota gargaaruu sun yaada sammuu koo keessatti waan chaappeffame hafe. Kanaaf jecha yeroo hunda hiyyeessota warra dagatamoo sagaleen isaanii dhaga'amne waliin hojjechuun fedha.
Dhalli namaa kabajaan jiraachuu caalaa waan nama gammachiisu hin jiru ka jedhan Dr. Alexander kun immoo gama dinagdee siyaasaaf aadaan bilisoomuu irraa dhufaa jedhan. Dr. Neville Alexander kitaabota hedduu maxxansiisaniiru. Qiyyaafanni kitaabota isaanii maal irratti akka ta'e gaafadhe.
Most of my work has been on language. Quite a lot of it has been on nationhood and identity.
Baay'een kitaabota koo waa'ee afaanneenii irratti fuuleffatan hedduun waa'ee biyyaaf eenyummaa waa'ee qomoof sanyii irratti sababaan isaa haala Afrikaa kibbaa keessa turetu nama dirqisiisa. Biyyoota Afrikaa gama kibbaa ka biroo irrattis barreesseen jira.
Keessumaa waggootii darban 20 keessatti garuu daran waa'ee afaanneenii irratti fuulleffadhe hojjadhee jedhan. Hojii gaarii gaggeessan kanaafis badhaasa sadarkaa addunyaa dabalate ka sadarkaa adda addaa argataniiru. Fakkeenyaaf dhaabbata Alexander Fumbol ka Jarmanii keessaaf qorataa waan ta'aniif badhaasa adda addaa argatan. Yuunivarsiitiiwwan adda addaa Afrikaaf Jarmanii keessatti piroofeesara keessummaa ta'uudhaan dhaqanii barsiisanii deebi'u. Sagantaa qorannaa biyyootii Afrikaa gama kibbaa kan Yuunivarsiitii Yeel keessatti qorataa ta'uudhaan hojjetu. Kanaaf dhaabbatoota kana keessa badhaasa argataa turan sadarkaa addunyaatti kan argatan maal ture?
They got the Lingua Pax prize for multilingualism in 2008 from UNESCO in Catalonia in Spain and so on.
Bara 2008 afaaniin hedduu irratti waan hojjedheef jecha badhaasa Lingua Pax jedhamu UNESCO'n Catalonia Spain keessa jiru na badhaasee jira. Kabroonis ni jiru garuu an nama badhaasa koon boonuun turre.
Yeroo qubaan lakkaa'amuuf koonfaransii sadarkaa Afrikaaf jecha gara Finfinnee dhaqanii akka turan kan ibsan Dr. Alexander magaalattii ala hin baane garuu amma waanan qindeessaa jiru tokko waan jiruuf dhuma waggaa dhufuutti deebi'een deemaa jedhan. Haala siyaasa aardii Afrikaa keessaa fi hoogganoota ishee attamitti ilaaltu jedhee yeroon gaafadhetti Dr. Alexander deebinnaa kennan. Ani akkaadaamii afaanneen Afrikaa keessatti miseensa waajirrisaa Bamako Maalii keessa jira. Kunis qaama gamtaa Afrikaa ta'uudhaan kan hojjetu yoo ta'u waa'ee afaanneenii kan ilaaleen karooraa fi maammata baasa. Kanaaf jecha guutummaa Afrikaa keessaa maaltu adeemaa jira isa jedhu baruuf fedhii guddaan qaba. Afrikaa keessatti waan abdii kennan tokko tokko akkuma jiran gama kaaniin immoo wal waraansa sibiilotaa ka biyyootii adda addaa keessa jiru. Barreeffamaan dubbisuun gaddisiisaadha. Garuu muuxannoo Afrikaa kibbaarraa yoo laallu Afrikaan tokkummaan dhaabbachuun bu'aa qaba. Afrikaa ishee haaraa maal akka fakkaatu mul'ata qabaachuunis murteessaadha jedhan.
Vision is not enough. You've got to have very concrete cultural, economic, and even political projects. And the African Academy of Languages is
Mulani Kobasa Gamiti, Projecti Kabatamo Kanada, Dinagde, Kansiasa Yuk Abachukamna, Academy Afanen Afrikas, Ergama Kanawan of Kesakabuf, Etermachumfede.
Kana keessatti lammiiwwan Afrikaa aadaa hogbarruu fi kanneen fafakkaatan kan ofiin boonuu akka qaban barsiisuuf jajjabeessuu qabnaa jedhan Dr. Alexander. Qabsoo bilisummaaf godhamu keessatti murteessaan jedhu Dr. Alexander.
Without economic freedom, it's really difficult to see how people can ever become liberated.
Bilisummaan dinagdee utuun jiraatiin uummanni tokkoyyuu walaboomee arguu danda'u rakkisaadha. Garuu kan argachuudhaaf waggoota dheeraa inumaayyuu dhaloota tokko gara dhaloota taanuutti qabsaa'uun akka barbaachisu beekamaadha.
Bilisummaa ummataa keessatti qooda barnoonni qabu ennaa ibsan.
It's fundamental. Without proper educational systems, we're not going to get anywhere. I just take that for granted.
Barnoonni bu'uuraa caasaa barnootaa sirrii ta'e utuu hin qabaatiin eessayyuu ga'uun hin danda'amu. Kana sirriitti itti namana. Anaaf barnoota argachuun isa jalqabaaf isa dhumaa yookaan immoo alfaa omeegaadha. Barnoonni sirrii ta'e ijoolleedhaaf kennama akka jiru mirkaneessachuu qabna.
Ijoolleen barnoota afaan warra isaaniin akka jalqaban gochuun bu'aa maalii akka qabu ennaa ibsan.
Getting a basis in the mother tongue is very important, but you need to introduce English gradually, first as a subject.
Afaan warra isaaniin barnoota bu'uuraa argachuun baay'ee gaariidha. Garuu afaan addunyaan itti walii galu kan akka afaan Ingilizii akka gosa barnoota tokkotti jalqabsiisanii akka afaan wal quunnamtii jajjabeessaa deemuun barbaachisaadha. Garuu ijoolleen afaan warraan barnoota bu'uuraa akka jalqaban gochuun imaammata gaariidha.
Garuu jedhan Afrikaa kibbaas dabalatee biyyoota Afrikaa ka biroo keessatti rakkoo guddaan mul'atu tokko.
That teacher training, especially in second language teaching of English, isn't always up to standard. I think that's a big problem.
Barsiisota leenjisuu keessumaa afaan sadarkaa lammaffaatti kennamu Ingiliffaa barsiisuudhaaf leenjiin barsiisotaaf kennamu madaalii isaa kan guute miti. Kun rakkoo guddaadha.
Dhaggeeffatoota keenya qaamaanis isin hin beekne yookaan fakkii keessan hin argineef bifi keessan kan nama biyya keenyaa ni fakkaataa jedhee gaafannaan qasaanii kolfanii yeroo hundumaa waan na kolfisiisu tokko beektaanaan jedhan.
In Germany and in the United States actually, I've been mistaken so often for an Ethiopian and the people always address me in America.
Germanis ta'e United States keessatti namoonni lammii Itoophiyaa na se'anii afaan Amaaraan na dubbisu. Lakki ana afaan kanan beeku yoon jedhe na namanan. Kanaaf namoota keessan akkan fakkaadhu nan beeka.
Dr. Alexander gaa'ilaaf ijoollee qabu yoo ta'e gaafannaan hin fuune ijoollee sin qabu jedhan maaliif?
I was going to end up at some point in prison because I knew that I was getting involved in a revolutionary struggle. And therefore, I made up my mind that I would not get married.
Dhumi jireenya koo mana hidhaa akka ta'uuf ture nan beeka. Sababaan isaas qabsoo farra apartheidii keessatti guutummaan hirmaataa waan hin tureef. Kanaaf gaa'ila abbaan warraarra hin jirreef ijoollee abbaan bira hin jirre qabaachuu hin feene. Nameenyaan koo waa tokko takkaa murteessinaan keessan deebi'u.
Garuu jedhan Dr. Alexander waan nama hundumaatti himuu hin feene tokkoon sitti ma jedhanii achiis akka jedhan.
When I was studying in Germany when I was a very young man in 1959-60 I fell in love with a young woman from India. And she was the one who almost
bara 1959-1960 keessa Germanii keessatti barataan ture. Dargaggeessu yeroon ture jechuu kooti. Durba lammii hindii tokkorraa jaalalli naqabee fuudhufan ture. Garuu barnoota koo xumurraan Afrikaa kibbaatti deebi'uun karoora koo waan tureef akka isheen ana faana dhuftu barbaadus apartheidii yeroo sana sodaattee didde. Beekamaadhaan hindiin dhaqu kaayyoo koos hin turre. Ammanumaan gargar baane fuudhaaf heeruma waliin. Ergas yaadayyuun beeku.
Hiddi dhaloota biishoo jaarsaa dimbiitii bira darbee isin irratti kan guduunfame isinitti hin fakkaaturee jennaan.
The whole of Cape Town, the children of all of South Africa are my children. You know, all my work has to do with children because of education.
Ijoolleen magaalaa Cape Towniif guutummaa Afrikaa kibbaa keessa jiran guutummaatti ijoollee kooti. Sababaan isaa hojiin koo hundinuu barnoota isaanii fooyyessuu waliin hidhata waan qabuuf isaan waliinan jira. Iyyeessonni lafa dhaqanii kitaaba dubbisan hawaasa magaalaaf baadiyyaa keessatti banaa jirra. Aadaa waa dubbisuu jajjabaachuu qaba. Hundee jireenya isaanii waan ta'eef. warri duukaadhamaanu kun hundumtuu ijoollee kooti.
Dr. Neville Alexander deebii bal'aanuu kennaniif maqaa dhaggeeffatoota keenyaan hedduu galateeffanna. Kanneen iimeelii barreessuun akkasumas dhaamsa bilbilaa kaa'uudhaan waan isinitti dhaga'ame ibsitan mara galatoomaa jenna. Ijoollee Oromoo bara 1887 gabrummaan gurguraman ilaalchise qophii kutaa 5 dhiyeessine kanumaan xumure. An jaallannee gammadaati nagaatti.